My name is Stefan Olsson, yo. Why didn't you just make it?
Yeah.
In it, don't best to my chest.
I was acting.
Got it, I
know.
Crazy.
BMWs in the building, right?
Kuwalu wangonga, jam is a tofu.
Kimbira washana, wagaina wakashana. Na wapondo wabalaka, ka dancing washana. Chappas. Yeah.
Ifu. Uno.
Ni chappas. Yeah. Wuzi fe chappas. Yeah.
Mwana isoka.
Yeah.
My name is Stefan Olsson, yo.
Zino izi wa Stefan.
Mm-hmm.
Na phone na zimi ya no beeping.
Mm-hmm.
Venifuna kunoni sipping.
Mm-hmm.
Chosa po ma joking.
Mm-hmm.
Dansi mawama mulegin.
Mm-hmm.
DHTV ni no fighting.
Mm-hmm.
Mwatumuzi ba pleasure. Mwamu watamfia na pleasure.
Mm-hmm.
Ifu tuimbida vashana.
Mm-hmm.
Wagaina wakashana.
Mm-hmm.
Na wapondo wabalaka.
Mm-hmm.
Ka dancing abashana. Chappas.
Ewe.
Yeah.
Ifu.
Chappas.
Uno.
Ni chappas.
Chappas.
Yeah. Wuzife chappas.
Nini. Warinjiju wakane.
Ni chappas.
Ngori nane tabashari na kuwaruba mkonga. Ngachari shana viro muma no kutinkune. Vichengari shachiri na muibine mufankune. Nateka mulono shane. Mwana musu mapene, ebenu lukafunte. Mwikote ule moro muifune musunte. Moro mpusele pa mwone viso mushete. Chapa istu jilisha chapamu. Shani neri mochiru mpota chila pwamu.
Ifutu imbida vashana.
Mm-hmm.
Wagaina wakashana.
Mm-hmm.
Na wapondo wabalaka.
Mm-hmm.
Ka dancing vashana. Chappas.
Ewe. Ewe.
Yeah.
Ifu.
Chappas.
Uno.
Ni chappas. Chappas. Ni chappas. Yeah, huh. Yeah. Mumutu ena bandana. Naka dance kusiana. Anyama tanasikana. Ka dance ni mendoa tiora na musana.
Musunte. Mushete. Chappamu.
Ifu tuimbida vashana.
Mm-hmm.
Wagaina wakashana.
Mm-hmm.
Na wapondo wabalaka.
Mm-hmm.
Ka dancing vashana. Chappas.
Ewe. Ewe.
Yeah.
Ifu.
Chappas.
Uno.
Ni chappas.
Chappas.
Yeah. Wuzife chappas. Ni chappas. Simba Zayeka,
King Genesis,
Tambore na Kapumpe, BV the Mafia,
Bashitabo, NSM,
Babululu na Kumon,
Sikirwala,
Raboko,
Jolo Golesi, Izo Chani, Mad Jozi, James Boxer,
Zanet Baketi,
Batman, Nebushiru Mwile Achan, No Tati O Shan Shan, Shan 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 Shan, Bene, Warinjiju Wakane, Mule Ufa.
Pa satin pa firimba, fia ponga uka, poco.
Go use one music, Salibo Miami.